希望你有拉卡比拉雷罗姆比利有拉卡纳桑比利谢尼凡夫一流库巴莫勒萨旺尼古古卡比拉伊内纳卡比拉雷罗西西巴阿帕鲁巴纳通古鲁雷尼姆奎卡拉宽地乌木巴西旺地
乌木巴西旺地乌拉卡比拉雷罗姆比利乌拉卡纳三比利谢尼
Si pulaine no kulala Ngafita bofya muchalo No kuchesha nda chesha Ukuchelo kufya kuchalichi Echintu chimoine nabelesha Lelo kufya kuchalo Ninembang
Umupashiwandi ulakabila Lelo mubili ulakana Sambilisheni ifyo fuilo kuba Mwelesa wandi
Ukabila inenda
Ukabila inenda kabila
Lelo shishiba
Lelo shishiba
Nakwata inenda lama Ichi samumano kuisekesha Ndalaba ineno kutotela Lesa uwampele Ngavati tucheshe mubwalwa Ndomfabwino ineno kuchesha Ngavati tucheshe mumapepo Nishi na mumala muadamba Umupashiwa
Umupashiwa ndi ulakabila Lelo mubili ulakana Sambili sheni ifyo fuido kuma Mwelesa wandi
Kabila inenda
Kukabila inenda
Shishiba
Lelo shishiba Apalumana Kukuleni Mukwika la kwandi Mumweo wandi
Sakwandi ne kuchalichi Mfwaya wakanshi kewino Lelo umutima wandi Walitondo bala Utubungwe tonse pachalichi Nalingila inenda bomba Lelo umutima wandi walitondo bala umupashiwa
umupashiwandi ulakabila lelo mubili ulakana sambili sheni ifyo fuido kuma mwelesa wandi
kukabila inenda shishiba.
Lelo shishiba apanuba. Tumuleni mukwika la kwandi. Mumweo wandi.
Mwene sawandi ngafweni. Umupashi wandi witondobala. Jikalile mucheni chenu Bantu ndi mwana wenu Benya menso ya kumupashi Kutimone ifya wama Nisendwane fya muchalo Bantu ndi mwana Mwene sawandi
Mwene Shiwandi witondobala Jikalile mucheni chenu Bantu ndi mwana
Benyamenso
Benyamenso ya kumupashi Kutimone ifya wama Nisendwane fya muchalo
Shiwandi witondobala Jikalile mucheni chenu Bantu ndi mwana wenu Benyamenso ya kumupashi